Asante godi kwa kunipa blessing. Asante godi kwa kunipa bread. Nikweli lidondoka, lakini na shukuru liniokota. Minyololo ya wanga ya kusota, ulikata yoto ganiondosha. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu mindo baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuona nipo hapa leo. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu mindo baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuona nipo hapa leo. Let me thank you now.
Amina, hey, Amina. Amina, hey, Amina. Amina, hey, Amina. Amina, eh, 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 Amina.
Mola Jalali, wangu baba. Nilikoso kasame ukasa na ichiki bali chako baba, waneshimu wote walodhara. Kuangaika kwa jua ilikuwa funzo baba, kwa kushukuru kwa dua hata kila ugali daga. Asante Mungu yako turufu, liomba majuku ya wekia upupu. Liomba nyama upuni papa nyabuku, kombolela ukazinga mitabutu. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu minda baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuwa na nikuwa.
Let me thank you now.
Amina, eh, Amina.
Na 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 Amina baba.
Amina, eh, Amina. 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 Amina, eh, Amina.
Kwa yote.
Thank you now. Baba Godo. Baba Godo. Godo. Let me thank you now.